ayaa roomalka bilaabay xafada horseeda gaar ahaan jidka sodonka iyo lanqobadiya dhalinyarada tum iyo lamajarada kaasoo yaa qaban qaabadiya dhalinyarada xafada iyo aan lanka talagalay in ka dhirigeli awlaada intii qoliyaba kala ka mashquula lahayn tartan kun iyo wari baa ku qayb gala doona ilaa iyo tuman kooxood oo shir duban intii dareerta ana ku mid ee dhalinyarada ee qaban qaabada ciyaaro kun iyo wari baa ku hadalaynaa muhiimada ay anglatay iyo qobadanga tartan kun
oo dhalinyaro meel leeyahay eedeed sports kan jeel aafadiyana horumar dirsiyaan jeel xaqaban qaabiyan si qurux badan qiimo badan oo haafado oo dhan badan lan ka helaan han ka fikirin han qiiq meel leeyahay han qiimeeyaan ya walintanka qobada ayna dhalinyaro oo meel leeyahay la kamaga oo aan raad 12 maana dhalinyarada tumeela majirada aan ka qobadeen haafada horseed qaasatan ee sodonka iyo bayhaawntan dhahayd garoonka dhigahan stadium dhalinyarada soo haas abaabuli antiyo meel leeyahay dhalinyarada sportiska hor koran qaadan oo isdhexgal bulsho sameeyaan wali farxad ee ka deeshan mudona sada meel leeyahay dhalinyarada walaan qaban qaabiyan koobkan oo geerka meel leeyahay la ka dhaha furahay barhadda tan koobkan waa qayb galay tumun kooxo haafada waan markii lamaad oo qobadaha aan dhalinyaro iska wax u qabso ah oo dadaal haafada u muujiyeen oo meel leeyahay horumarka haafada jeel lan walbana meel leeyahay inta ka deeyda mudon ya meel leeyahay inta ka furaha in
dhamaan maamulka meel baa oo koobkan wala awaabuli inta ka meel baan ka maatliye taariya kala waa reer horseed wiliyaba meel leeyahay horumarka jeelayti taariya kala koobkan dadka awaabuli ali waajid iyo abwaan yare dad sports gate in jeelo meel baa haafadii oo horumari falow koob oo meel baa tumeela manjare tumun san jare ee lugowday meel baa anti oo meel leeyahay koobka iyo meel baa bulooniga iyo sports ki jeelna meel leeyahay anta meel leeyahay iska diiwaan galiido rajeena
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel baa ku salaamay dhamaan taageerayaalka oo quruxda badan tan in gooyan kuri gudoomiyaha sports ka haafada mursal mudane ali abdullahi ali waajid iyo dhamaan taageerayaal kale inta ku salaamay meel baa geekeen in daaf rumaya koobka super cup ka tumila majarada street athletic cup oo barada dhagahanta waliba si quruxda badan in ka bilaawo meel bilaayeen kara jeena dusi quruxda badan in ka dhamaado waneeda ma sameeyo
lamada kooxo kabtanada ayaa ciyaar ugu hadhay waayeen ay ona sheegeen iyo si fayl iyo ku qayb qaadan doonaan
dadkii oo nin qowdeen kulankun oo eto wareeg wareegnu may barakaay jisada gaar ahaan may buu may leeyahay bay haa hay dhinishe maalato may leele kahay garoonka sare kahay ana may baneen hayeen abwaan yare siin eedan kamaan nagaan si wareegu sinin qowdi wareeg faylaneen qowdi geega silaane dhawaay yaan kamaan nagaan may buu geegada yaariyana yaaska meelaha ka toosay reed may bangnaane yaan kamaan nagaan.